ufele ndleleni. Uma sinawe Nkosi, ayikho kwethu velelisiwe. Usithwale ngomusa wakho, uphinde ukhanyise indlela zethu.
Cela umusa nothando, ukuthula noxolo empilweni yami. Umusa nothando, ukuthula nokuxola, vuleka masango. Avuleka, vuleka masango.
Avuleka, vuleka, masango.